Junk your supplier.
Sure touch.
Kajifunika na tembea yake utasema ala nyata na shepu kigoda macho yake yanaita mwone tosumani tuko nae masikani mingwa wakutongoza na uliza sombiwa nani haka mnyatia na nambaka muomba eti home kuona nimetoka udenda na demu wakusita na nambaka mpa haka sema baby oto na nisa sita manani na upwilu toka mwezi wa sita atmani wakaomba geto wauno Asmani akajua leo wamepata mtoto Tena kapaka mkongo wampeleke moto Nema pofu wangu mbune na mwato
Asumani baratuku leo Baratuku mwana Baratuku leo Baratuku
Baka subuhi
baratuku leo Baratuku mwana Baratuku leo Baratuku
Wanangu kadilida na imani ya kilo Kwea kadilida misipasha gekipo Wanangu kadilida sija waikuwa mchoyo kama kweli unanipenda tujeze style ya jogo hapo kati style ya jogo style ya jogo style ya jogo style kuyo kuyo style ya jogo style ya jogo style ya jogo style ya jogo ha wamenichokoza tena wamezisa kununa na mimi nanunia wamezisa kuvimba na mimi navimbia wamezisa ugomvi unani na wabunda Wametaka ushindani ona ninashinda Huyu demo vipi Pombe anunuliwe Na uli atumiwe Na change anadai Wanangu huyu demo vipi Pombe anunuliwe Na uli atumiwe Na change anadai Weka Hambala madi anacheza kama ananguka Kidoti anakwenda kama ananguka Nadubo anacheza kama ananguka Weka Chatani anacheza kama ananguka Solota chanacheza kama ananguka weo Nangomo anacheza kama ananguka Biki misondo ananguka weo Ananguka weo Ananguka weo Ananguka mpaka chobi ananguka weo Ananguka weo Ananguka weo Ananguka We Biki Glava Stalini ya semendo kidari Ha ha
Home studio.